Mwenu wubulungisa. Namaste.
Check.
Isha. Street Kids Music.
Nah, isa.
Bakjiri we.
The classic.
Tao Ji made it.
Nah, isa. Last man standing. Nah, isa. Nah, isa. Your girls wanna see me coming. Nah, isa. Isa. Last man standing. Nah, isa. Your girls wanna see me coming. Nah, isa. Last man standing. Nah, isa. Na buera na force kuriwa ma Jordan. Speedometer 280 nili na Jordan. Usobera na snitch za kusondani na pa. Dara nimbo yende kusendiani. Nimanzanga puanji nina zivanana baby. Best friend wanga enzo nifunira pepe. Mwadulikira pepe yaka buera ni mpepe. Last man standing we dindwe pepe. Adilapa muni mfeshi ya smart. Wisabu ino nina maiti kupaki hati. Funa Benz peneba donkey na Vanguard. Nitea chase soma moves ya niko smart. Bamba kunisa nikana touch. Nyimbo zanga zambo vafinisa touch. Jinekala tike kama kicks ni maforesa. Pasako ule mkwe kuma kuforesa. Vashpita batipita no mziba face. Nashpita batiganja is bwela face. Apata pita na shpita so mzwa tesend. Na sevenze sabambo nilipira muma sense. Na isa. Last man stand. Na isa. Na isa. Your girls wanna see me coming. Na isa. Last man standing, Isa. Your girls wanna see me coming, nah, Isa.
Bakshiri we,
last man standing, Isa.
Nisha kwa techa kumuti mano muntu awe. Nolua kadijo kupe boyu muntu awe. I just food mind my business. Jealous ubobu kuwa ni laziness. Nda pepa nje tuka chitike bonse. Fishin kumbi nenjika la fenda ose. File mpito loku shalila soche. Mamishe ni paka pali ya tukoche. Mubiti ni umumu inelinga tuida. Muge mutapadio phone inga duida. Self-made, shit wana ifitekwa. That's why indolesha fenili chekwa. Beef beef, waida walala nensala. Chuvele shukutari kwa kuyamule sala. Nga walimona video walikisinga. Itakolea kwa kuchiri wendisinga. Ukamona fweba fuma kusentulo. Walikakasha pishana intulo. Beef na ine kadia yobe tukashika. Bakulu mugemu notu kunda balashinka. Get skip mpati na kumone fionjenda. Batansa kamika potapadi nobo mpenda. The game is on fire na machao dish face. Baicha bakulu semu tapade space.
Namaste. Naisa. Last man stand. Naisa. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Isa. Last man stand. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Last man stand. Yeah. Nimbo zanga ni kantini mzare motiamu. Ndalama zanga ni kantini mzare motiamu. Baku telera nga uri best data. Da telera magero mambo mera mata.
Hey, tulima come to stay not to trendy. Tukafika tatu chita dipendi. Naisa naiso kufika chebu hapo. Ni masito kufonya kembu hapo.
Isa. Naisa. Last man stand. Naisa. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Isa. Last man stand. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Last man stand. Naisa.
From ready to die. I'm ready to kill.
Street Kids Music.
Yeah, Big Info. Double Jumbo. Dari Kutela Pakongo. 1.5 Furnitures. Shop Mahasela's Pashpat. Joe Mali. Certified Roadman.
Tao Jim Mayday.
Guys, Jamu. Keith Barbershop. Johnny Rundi.